studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde o acca hakke do modon tawelle malife mangal mudu sebe on pami wiide wotto o ka jabbiri hido ko buri minitaaji nay no golle o wardi do wakkati no wardi fu no nangirte aljumaare noga e jeddi lewru ndu non derte me jena yamna jabbiri masilim maji sappo e jeegom maison de la presse bamako njottino no do kabaruji do yumaru galo on compétitif wiide kanko jokko horejo lamu hakkundeji mo non derte asimi goyta o wiam wattu jono wonde yidude gede de fur fo yewto yela hono golleji de ngori ana wawi wiide tan wattu jono kanko woni horeto maccuɗa ko nokku noddirteɗo banamba bugu iɗum li laamu région ɗum won li région kay o noon mbireten wattu joni o wiyama yimɓele hewɓe kañen jeppito nokkule muɗe caggal ko calli maccuɗa ko so dibba toon ko naati le ngallure bamako nde demal hitande 2020-2022 to sikasotoɓe mbi wattu joni heƴƴoji ɗi fo piyama ley hen ɗuɗɗum woni koɓe gondi heɓɓu tonkode ɓe mbi irum seena ɓerne sanne ka ɗum e tawde fo ɓe mbi ɓe kuli tiɗallaji koyeɓe nawɓe rawani ko fati heɓaɓe to hitande hikkande ɗiwon on sembe kabaruji ɗi jogino ɗo ɓetande bisimilla moɗon e heɗade kanko ɗum woni jokko horejo laamu hakkundejo ana wawi wiyede tan joni o ɓanti laamu o kanko noddirteɗo Asim Goyta o wiyama keñen o yiide secrétaire général en cuuɗi ministre en kiɗɗe gonɗi le leydi meɗen ndi caggal muɗum du ñalawma hande omo hani yidude to kulboto yimɓele hewɓe le leydi ndi fa keɓen famtare keɓɓen Mamadou Samaseku
guilla yuppugol golle président transition o e kañe premier ministre makko jokko président transition o ne wondi e kawrute kewɗe ñande a kamsare nde colonel Asim Goyta yiidi e secrétaire généraux en ministre ɗe fof fanda muɗum wonno dardude ɓeɗo hinnade gulleji laamuɗi ndenno ndeɗo dabare jokko président o yo yalla gulleji laamuɗi na jukkito wawde gouvernement e tawede fof e wi gollirde jokko président o kawrute kewɗe na carta aljumaari hande hakkunde Asimi Goyta e politikoɓe heƴaɓe pelle finatawaji e haalnana en leydi malindi na jogiti allaji guilla nangugol e yoppugol golle président transition o e kañe premier ministre makko debrontino cdao e ɓe ardi nelaɓe ñalle tratare nde heɓa e dabare fi hakkunde habtiɓeɓe kañe ardiɓe transition joppuɓe golle ɓe misitten wiide jokko président o nangui noon fodde makko ittude e golle bandaw e Mukhtar Wane ñande altinere ƴaɓɓine nde kanko horejo guɓɓal habtiɓeɓe hayfi ɓeɗo yimɓele ɗiɗon ɓe wasude hinnade itellaji godurɗi e kañe ɗum ko ɓe jottakimi foye banggal annaji yogaji golle ɓe maɗi
kanko docteur Mamadi Sissoko andanɗo kabaru politique le leydi meɗen ndi kañe nuyɗe sarie ɗe o holliti wiide ko golla lenoga ene lewru me ƴaɓɓe noon ɗu ana hollita wiide hono cuuɗi sariyaji gonɗi le leydi meɗen ndi ka fo sami le majjo dow wi sediyawo ana wawi wadde jukkoje goɗɗe kasa fewde le leydi mali ndi ɗum e tawede fo wi hippitimɓe laamuɓe kay wattu joni o ko kani dartude tan kalde ɗon pelle politique gonɗi le leydi meɗen ndi malinkoɓe wonɓe joola kañe fa yettoyo yimɓele wonɓe le leydi ndi foye manggal muɗum keɗɗen komo sifi dow hen
horejo fedde CNSP ne woni horejo leydi ndi ne ñalawma hande kina ɗum jaɓene ɗo wattele kakol gotol yimɓele fu gomɓele fedde CNSP ne tawele kakol ngol so ɗum ɓettike yimɓele gaɗoɓe politique mbale société civile keƴaɓe yimɓele jooɗiɓe sella fu ana wawi hawrtude coddo ƴeewa hono ɓe gatta faɓe cuɓo premier ministre jaɓanaɗo homo fu caggal so premier ministre jaɓanaɗo yimɓe fu suɓama ɓeɗe mbawi joinde gouvernement civil en ɓe yimɓe muɗum latto yimɓele andanɓe kolle ko ɓe garta faɓe kalfineko gouvernement o golle muɗum ana hani latade ɗum sendude golleji civil en kay golleji militaire en eɓe kani ittude ɗati mbawɗe wallude ɓiɓɓe leydi ndi suɓade hoɓe woni lattoɓe hooreɓe mumen
ɗiɗo kutteji aɗa mbawi yettade kono ayiri banggal keeɓe sanne le leydi meɗen ndi ndiɗo leydi jogini tiɗallaji kono ayiri banggal ndenako fa yetto e ñaw corona virus kañe moteriji gaɗoji wakkati furle nokku o kanko noddirte ɗo Modibbo Mawo makkalo o holliti wino tiɗallaji ɗin gori ñalawma hannden ono ɗum latto sababudu so ɗum ɓeydo tan saɗɗaji kañe ko nandi e muɗum saabi hewɓe ho kolta kono leydi ndi wori ka sene keɗɗen komo sifirdo hen do facce tan Mamadou Samaseku
andon wiide farati mawɗo wonande itto jawdi banggal politique ako ndenno soni wile gollirɗe jottaki ɗum ɓeydan tan farati dow ittoɓe jawdi ɓe ɗum andana fe e wattu dabɓo kuteji oɗo alhaali o ka andon kay soni dewrintinal ngal lataki matata sanne dow keɓe leydi ndi sikke fo wala leydi ndi biltaki fa hande tiallaji rawanen ɗi saabi wiyete PEB o hiɓɓinani no fe ɗiɗi ley temedere hikka hultama wiide yo hakkunde ɗiɗi e feccere yaade nayyi ley temedere so jukkoje huncinama hoore kay maɗum so leydi ndi jokki ɓillade hono motereji golle e hunande muɗum ɗum koyne wawi jaati latude sababu rafidore keɓe so ɗum ne waɗi tan keɓal mallinkoɓe ɓuytoto sanne
particular kuwada khababe se.
Ido kabaruji forum bahe mdido beme ame ande to undu paz Facebook kanyo kon Twitter Studio Tamani. Studio Tamani. Yimele hobele no kuno dirtero bagama dugu idun le idun bagama bugu nam eko li tiru idi idun le region kai o. Chagal kopen di bale no kule map edeo kopen gadi no dango fewde la moko yati yimele teme taton suka be kanya fayo tero. Ele chui beko nande mudun fu. Njopi no kule mude chagal kopen cheli ton machu da kuko. Watu jona bimbi ambasad lady France indi kanyo wende ya fabada hono golleji mabbe din gorri fa keben famtare fande keden Ali Cisse Mamadou Samaseku
fangi fuf temre tato e gube ngari bamako leliru avri jabirundu ana e mabbe sukabe leku hebe be kebata hinade jande mun en hunde wembido sanne sarabe mabbe ana hakuni mabbe dun nayebe be kuteji torraji di binji nuku mabbe na do mun en kedana madi sitibe goto e gube hayfido sanne yebare lamkobe leli mali
on a tout dit
mi kali ko mi kalta fudu bem ande hande de fewde lamibe leli France kan lambe leli mali mi altani fedde kuma ni ne tutude hakunga adama edu kabaru on wurti jonka jabu awon ko mi gondi domde yewe bedo sukabe mutiyade ekol yimbe yube le gelle brus so wari jodaade ngallure wala suudu to wana chellube gorda mu en anaawi
san social c'est dire
bedo ugbe hultibe anda fuf ko hani gollude ma do hani yade na bemba sanne nokku cité unicef to be bisima do me mbawata fay boydo ton kasen dum woni ko mim cité mfama raketa joko horejo cité o
ebe dota fon odo nuku yimbe fa he waawa wadde mudum ni sarti mo kaddi mudu andaka mi de landina saatu golleji yimbe le ngarobe wadde golleji di le dido nukule mi ngattata dum yi tidala modo sanne he oni woni golle ame minen wana hinnaade yimbe le gondube tidalaaji mi de mili lamibe leedi ni faami dum
machuka ku tawangal heddi latade hakika ele nukuji kewdi lamukay e madraji pelle kuma ni de hakkeji tomonto en yogaaje e tawde fuf
dum won demal hitande 2021 2022 to nokkuno dirteedo sigaso be bi hiibe gikkini gikke lobbo hitande hikkande kambe humni be kabar demal wonbe tombe dubbe bi heejoji di fu amamado hen do etaade fu demo wonbe tombe bi ana kuli on kutteji ko yotti do en rawani ko faddi do kutteji yotto do en hitande hikkande fa keben famtaade fande keden Ali Cisse Mamadou Samaseku
min puddi demal ku woso kayeti gaaje no holitiri wiide demo be yogabe le laamu sigaso le wimabe hebugol kaaki gollirde tan heddani be
senegal gese de fufu remama kangere di fufu nel dama de gese de de ko bul titudo mum dum dum woni tobo so bangal demal habul mo titala o yo bangal kangere di et titi non sanne kanon no kawte na dama bangal mudum
hebugol kaaki gollirdi e titala mawdo juure yimbe le demobe le laamu kene dugu hika so do kuma ninu demal ka holiti wiide won dabereji e be bami bangal mudum modi silla horejo sudu kuma nido demal le laamu sigasu
la red de nerf le problème
rawonen kabaru angere tii non sanne sabi kambi ciotobe engrais be na rewa non lamu ka hikka joda haraji ngadama lamu odunno wadi imadara bangal nelabe hobe darnube koyda le nukuji di yala tay kade njeyobe jugibe engrais madunno pibe dabere hebre di ko heta kay heba ka kanon wonko heba yalla fudde golleji di denno me gikki wiide tidal hikala ta ko fi hono rawane bangal engrais di
horebe sudu kuma ni be demal kan yimbelle be golle mu en woni demal ka holiti wiide ana landini wadde ko e mbaayi fu yalla demal hikkangal kebe mudum ana bura ko rowonden ko dum won ko Adama Amadou Haydara hebani studio 8 ure sigasu
en jaram fa caggal leedi nokku no dete Dakar leedi Senegal dibe kollitiri kawrtal dido bal jowingal do kabaru du foire produits africains dum wono ko nayri bangal kudde kon le rumde afrique de leedi Mali ndi Rwanda Madagascar Benin Cote d'Ivoire Senegal kan leedi el godde fa non gonni le nokku no dirte do dum won Dakar la morte leedi Senegal di halaji ke dum garan wadde ton affaire ngaji kan ko nande mu do fudu jamar de waran wadde le o do nokku bato timmonton le joy le rouge waroru ndu wonke adamen goto mum min nabe to noddete Mariam Kulbali ko yata yimbe le temere jagotobe kanye golliroobe juude kawrti le odo batu mali kanye leedi Rwanda ndi teddinira galdo kawrital mali kobe warbe tombe juttiraaki juude bole fina tawa fa yotto kudde inde andite le leedi ndi fu be juttiki e be jogi dun le leedi Senegal ndi dum won disal cagnete le leedi ndi kanye jawe fa yotto ko tene
ko yimɓe le Sénégal korsini sanne ngal ɗo kawtal latto sababu yalla keɓe leyɗele ɗiɗɗe ana ɓeydo non lanniɓe bato kollitiri wiide yimɓe le jaaɓe toon ɓeydu yalla ana keɓa ɓeydiro keɓe muɗum en. Caggal muɗum kawrital hakkunde humniɓe kabaru keɓe le leydi Sénégal kani e leydi Mali waɗa ley tati fa yetto yo nayyi lewru juillet hitande 2021. Micciteɗen wiide ngal ɗo kawtal ana hanno wadde ɓamde ley go'o fa yetto yo sappo lewru mars jaɓɓi noon du ka ɗum bortinama dow batte ñaw corona virus o. Ñalawma hannde o ñaw ana woddi e wirfitirade caggal ka ɗum e tawede fuu ɓe mbi jamare nde wattana kohe muɗen hakkille fande ko nayri banggal ñaw corona virus o ɗum woni keñenɓe kokkigal ga dara hono yimɓele ɓe ñaw o yiya e muɗum en en kolli tan wiyde tan hono yimɓele ɓe fa hannde en gattana kohe muɗen hakkille no ñaw corona virus o wori le leydi ndi fa keɓen kabaruji no corona virus o wori gaare keɗe ko min e Mamadou Sama Seku e Ali Sisi min pewni on dow hen
caggal Bamako ñande capantati go'o lewru mars jaɓɓiri ndu fisugol ñaw covid-19 naɓama ley région ngaji leydi Mali hono to kay kulukoro segu e sikaso tellaji politikako ley leydi ndi tawre fuf fisugol ngol na jokkiti wakkati joni o to kay e segu fisugol ngol yirwayi no hanniri batte mutireji syndicat golloɓe Mali UNTM e wi ardiɓe calal ɓe keɗana ko ɓeɗen Moussama Ly Sissoko e dow faaba hajaɓe amen kay e segu dow faccitago Oumar Waygalo
kanko kuminoɓe heeƴo golleji peseɗe ley laamu kay o hollitiri fesugol ngol iɗum hani waɗede le cuuɗi dogotoro kayi keñe ba kita kañum e sagabari kanko dramantara wara o hollitiri fuuɗeɗo nokkule ñaw corona virus o ɓuuri yiyede e muɗum
le wattu jon o ka pikkugol ngol le district sanitaire keñe ba tan watta kay district sanitaire kayi nokkule ɗiɗi min jogiri le laamu kayi e wakkati jon o to pikkir o wawi waɗede suuɗi dogotoro kayi kay e camp militaire kayi no ñalan garon e nokku goɗɗo ana hani tawede le suuɗi dogotoro région kayiɗum yimɓele ujunere teme joyi capan jeɗɗi e tati woni pikkaɓe worɓe ujunere teme tati capan tati e ɗiɗi rewɓe teme ɗiɗi dewe goho
to seguto fesugol yimɓe ngol fuɗɗi ila le sappo e jeɗɗi lewru me ƴaɓɓi noon ndu noon goto laamiɗo cuuɗi dogotorojo gonɗo to hollitiri wiide Issa Benzoukour wi ko yata yimɓele ujunere e teme taton kañi en pesa arande nde pikkiri nde noddete AstraZeneca
yimɓele
ujunere teme tati e yimɓele jeegom woni pikkaɓe yimɓeɓe duuɓi muɗum warta duuɓi mali hemere nako ɓuuri ɗum ana yetto yimɓele teme ɗiɗi mali hemere tati yimɓele ɓe duuɓi muɗumen warta capan tati nako ɓuuri ɗum ana yetto yimɓele teme jeenayi e yimɓele nogay yimɓele temdere sappo e jeenayi kumaniɓe cellal woni pikkaɓe tiɗɗalaji ɗi ka ana heewi sanne pikkugol ngol no fuɗɗannone hawri e murtere fedde UNTM ni ɗum saabi so golle pikkir o taaɗi seeɗa pikkir o nokku goto tan waɗanno ne suuɗi dogotoron
miccitiɗen wiide pikkirni fuɗɗidu les régions Kulikoro kañe Sigaso
tama oɗo andani ɗum
ewi gollirde CDC Afrique gollirde runde Afrique homaninde haybugol ñawuji le runde Afrique fa yottade ñande nogoy e joyi lewru ma hitande 2021 bangal ñaw coronavirus o na wodi ko ɓuuri millioji nayyi e uñaji temedde jeɗɗi ñawɓe e ko ɓuuri uñaji temedere uñaji nogoy e jeenayyi ƴiwɓe gollirde faccintini wiide ɗum ko ɓuuri uñaji temedde tati e uñaji capanɗe jeegom ñawɓe na gondi sawrede ɗiɗo kabaruji ɗi humpitama wattu mo adadu ñawɓe ɓe ɓuytigui sanne le adunaru ndu ɗum woni ko holliti ñande alal baare noga jeegom lewru me gollirde adunaru ndu humaninde cellal OMS ewi gollirde nde ɓe ɓuytugol adadu sappo e nayyi li temedere e kañe ɗiɗi li temedere dina yontere ƴaɓɓire nde ɗo ene timmata yewtere meɗen kabaruji joni ñaw coronavirus hannde on jarama e heɗade yo en jii yontere warore
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Se krab ñalo ne le région ngaji meden di en jaran lokkuno dirteedo masina be kollitiri kabaru demal hitande 2021 2022 do fuddi le lewru me jabbi non do ko yata hectare ngaji goddi kasel be bi temedere e chapade ne woni ko be moddini ton ko hani remede le nokkuma bo no dirta office bo gondo ton kenen wiyama yimɓele joyna kaɓorde gonnoɓe dow mobile ko ɓe noddirta 4-4 kañi en nanni nokku noddirteɗo kemparna poste mabɓe gonɗo ton o wakkati sappo e jeenayi yamde jaɓɓiri silimaji capantati wakkande ɓe nannuno nde dow litan wiyede gasanayɓe fewi saabi de sinaɓe duggi ɓe joppi nokku o law wakkati ndeɓe doganno nde dow wiyama ɓe mbari civil goto micciteɗen wiide oɗo nokku goto ɓe nannino ɗum le sappo lewru ɓuttu ƴaɓɓi noon dow wakkati nde ɓe darno fa ɓe keela kaso gonɗo ton o wiyama gendarama goto kañe kaybo kaso goto heddigui ni hen
degrab do katen beta hande do kabaruji meden di min joti on sanne hedade heewi jamen di do kabaruji fodo ba hebde do beme amme ande to don gade www.rstudio.org no noddi o do numero via mo mere mere 37321 onno andir onno alkamisare fu yotere meden de do sukabe yowoto ko sukabe golli ko sukabe gollana fa yotto torraji gattede fiwde sukabe bete aljumaare hande ngaran fillita do de do yotere wotere ko wodle leedi ndi ko do sukabe kollitiira nan bemba no odo golle worri nyaloma hande be ngadi no dango fiwde e lamu ko wombe leedi ndi fa kebe famtar ketna momodo samase ko ali sisi